First sight kibanda skit hapo sura na ni achwani. Expensive by the look, mtoto Afrika unaona ganji. Nimependa how you look, nyuma mzigo nacho hanyi. Front view, nice boobs, eja do ziko standing. Banners nilipewa ndo nikupimi wako kejani. Niku call, give the giz, pime rada ka unachali. Nikimsikia neza mbiz, first of all yo kwa nambia na kupenda bila do. Baby girl, come to your daddy. Sams na kusifu mgala mfaiz many features. Weni mjanja na usharada mtoto asesezi kinya. Your body so fine, medium size, we see luggage. Let me carry on my arm, to the chest, shika sling. I feel dot. I ride ukiona noma baby call me. My dollar is Spotify. Never broke I go the money. Let them feel jealous kwa kwa rodi I'll be grabbing. Mkone meshika waist when he miss nani. First and I propose neka stamp nisha ku on. Verified then I lock neka private junior row. Mambo zandani tuta solve not the party ko involved. Wakikamu ateka noise usi allow baby don't. Give shika top juna penda jina matlu na ipenda kiwa long. Pronunciation nuko gadi pink color kwa your phone. Dasi wakala na kujali make a smile ukiwa top. Vilo na wine rada safi. Ati niko piwaz na jebigi wa mesunda. Tiki jana shiki kimkia na kishika zivuruga. Ni my mom zuni tuliza niki jam siana sani. Fio bambika kani nyanya kani kiss number classic. Michi utaka mvua uzitokia shasapumua. First round asha chafua make it train watazifua. Keep it real can kushua nfanye nini make it clear. Gasta mzima asha tulia baby girl we tulia. Menifunza how to love in my journey umekua modern. Ilishi kuskip class but hii yako ikona content. When you talk niko alert ready na pen for the knowledge. Double lesson ungeza time kani love role model. Nikikona nona hope. You're my rib, saucy force, perfect time on my door. You're my gift from God, I will never leave you alone. Make you cry cause I've wrong. Apologize marathon cause I'll never let you go.
Never.